Satisfactory Media.
DJ, Pangeko wano do three things. Yes, I. Sam epoku barondo. Oh, come, take a seat. Akai and Akai sanga pali biti. Utima wapuanya bachukari beauty. Soche, ide moneka niti. Taipa mukoshi number so money. Niposa na ko ide pa kombone. Zambia yonze ifo ni territory. Kuna kufundura number sorry. Kuna kuchanja we number sorry. Kuna kupusta number sorry. Wamatakwa ya kulola poke shpuna. Ikala vefwe fine wole shpula. Maezi yale yanda bofe ine shkula. Neketi uvu wapongo shumwala shkula. Ate si my bestie. Atankodi above you my guestie. Send me a wenga song ya manasti. Ya kwewo shine nolo bakushita alesti. Yes. Chase bozi ilukeni. Introduce ika gemu kakwachani. Vimbo poke ni one ya pasaina. Keep your dream mishi kombe kesaimia. Waulesi asage. Awe kadi that's why I'm bad. Wazitua mumayade. Dikuchalo wani mundu mayandi. Agama mane imapilo. Chazinga teti nkuponye kilo. Ganaba kwa tanishi kulala selo. Chela sitea onofonde iko kamelo. Oh, come take a seat. Akai anakai zanga pane biti. Utima wapuanya bachukari beauty. Soche, ile moneka niti. Taipa mukoshi number so money. Nipo sana ko inde pa kompone. Zambia yonze ifo ni territory. Kuna kufundura number sorry. Kuna kuchanja we number sorry. Kuna kupusta number sorry. Ngatu ambobu shikuvula chepa. Kwa the police ati kunona shpampa. Faku ageza mane jisho nse kupwa. Jebembi nampa kuila wampwa. Uyu gelo likuluku. Bae mie na nidyoze kulukungu. Tap sana na wayuvu. Kuhifiri longa waisa kulumu. Queen mama leli la fechuko. Pala meni na bose pano tempo. Te umpope kwa ti example. Mwila mparanya kuni ino yo kembo. Chikwanga tuchimwe na kumampalanya. Nalaenda kuna vena ni shirwanya. Inava nandini wadeva mtangatia. Modifio nse futi na mufio nchitia. Sonsange ni mpangapo. Mushikulwa na neni mpantiapo. Pangako, blinding koko. Choka baba kai puwa nyantepo. Oh, come take a seat. Akai anakai zanga pale biti. Utima wapuanya bachukari beauty. Soche, ile moneka niti. Taipa mukoshi number so money. Nipo sana ko inde pa kompone. Zambia yonze ifo ni territory. Kuna kufundura number sorry. Kuna kuchanja we number sorry. Kuna kupusta number sorry. Buzu bachivari, batemfui. HK, Flipback, Mr. Kumbi, John International, Mr. Mwenze, Bisif, Kapesa, DJ Fleza, Limna Kumona, Asamoa, Casanova, Kuchalo, Kuchali, M.
Art Factory Media.
Kashmika, Magadu, Black Beat.